sappo e jeɗɗi lewru juin duuɓi nane e noga e goho eɗen goodi yande joni tere min ta capan tati habaruji e fulfulde. Kono jam woni e moɗo hannde en kalan haala hono hoggo fawar jondu konnani feroyɓe ko wonto enen tilya kan hoddira ittete région mo taw woni ko kalte haala muɗum ɗum ndu konnani hono horeɓe no kurde wi Allah e rafi ndena ko tato en dan saabi ɗum. Noonni fawar joni to enda arditdu konna waɗi ko watto lewruni endan bangueje kewɗe to endan wala no heɓa ndiyam ko hani heɓude ɗum enda en paman ko ɗum saabi ɗum. Yewtere men pinna hande studio kala ngo haltina haala moƴƴintino leydi e guese e laddeji e jaaye ko leydi men Niger hoji aadi dow muɗum gam batte durduggol e yooro kañum e tenera kodi jañalle mo Soumane Amadou Dianganta habaruji fulfulde. Habaruji ɗi en puɗɗiran ɗum goo fuki nandan ko watto himɓe sappo e goho ɓe fuɓe jiyakana nder galle goto ka en woni ko fekkori e ley banguere Lazare ɗo enɗan gallu ñemey ɓeydu konnan wi'ama hono fawar jondu konnan illu keña nde ɓe jarama hôpital mangal ɗo gallu ñemey ɗoda ni yeruno kabaruji ɗi hokkirani wi'ama hono wonko Modibbo goɗon gollaniɓe golla Modibbo Baku bindi ɗi kamɓe jaari koɓe pekkori kamɓe sappo e goho ɓe endan ɗum fa hande du kondani hono himɓeɓe teɓe ɗan bangue en taɓe ton ka en woni ko yeeha loyi ko fawar joni sogueji ñifoji yiite ɗi hoƴiɓe yaar loctoro ton Zakary Boubacara Saydou ka woni hoore jeɗan bangue en ton enɗan Lazare nan ko haalni subako Moussa Hassane do oɗo fi
alfagono kan Modibbo noon mo kan heeɓi aade on andodiri nder garuwal Kasu koɓe jofida sey suka on wi'imo o wara kan en jaaha wuuro mumen gam o waɗana ɗum ngarde Allah nden Modibbo on windi hokki yimɓe ɓaade den fuu jari jarɓe ɓen fuu nanayi belɗum ɓalle mumen cukaɓe ɗiɗo kan en tan goni jarey nder ɓaade den cukaɓe ɓeydu jeehi kalanoye wondiraɓe mumen gondo mabɓe gon kan waɗi daari tawi du Modibbo on endan haɓɓi are mum mo tefa taxi ko dilla nden ɗum waɗi ɗan banga en kalanoma ɗum yeehi du comme séria ɗum haalowi ko himɓe gara fuu tawi himɓe sappo e go'o nder ɓaade den endan galano nano belɗum ɓalli mumen policiɓe ƴamtini cukaɓe ɓen endan no waɗi Modibbo on du ƴama nden filli no waɗi fuu wi'i kan he hoore mum yari he bindi ɗin wala du mayɗo nder mabɓe woɓɓe mabɓe illa kenga jofa
loctorore
horeɓe leydi Niger ɓe aadake hono egginde keerol hono fereɓe wonɓe e ley fa hande hoggo feroyeɓe wiyetego intin kan département mo Tilya région mo tawa ɗum duɓe mbi gam Allah e rafi ndena ko ta e nder hoggo ngo endan bandimi Rafika Attaher o noddi mbiteɗo Thomas Soumana laati kaw secrétaire général préfecture mo Tilya o faminoriɗo honni endan
min keɓi lilal ngal ƴuwanimin to ɓaade gouvernorat nde tawa fallawol radio gaɗaɗo wiide nokkure to himɓe peroyɓe goni no jooɗi ittikan maɓɓe wi'a min darna hokkugo himɓe peroyɓe wuroji mum'en ñamande faa ɓe coƴƴiti wuroji maɓɓe gam fi rafi denaku gam ɗuuɗal ɓiɓɓe bonɓe no naata nder nokkuje himɓe peroyɓe ɓe no woodi ba woɓɓe ko saro e maɓɓe no tawa nder peroyɓe ɓe horeɓe wuro tawa kankoɗi niya o ɓe tafanamɓe nokkure gon hadde keerol leydi Mali to jonni iɓe ittikan ACR woni no hooƴa teddirka jangirde école suka e maɓɓe joni ni ñalande darnaka ko coɗɗitol
maɓɓeo
har fila ndenago du fa hande en sogueru leydi Niger wotur kam won ko maayi tati goɗɗi ɗi konnan barmi ɗum ɗu waɗa a talata o enda e ley fawari joni orgal ko sogue ɗi enda gaɗi hawroyde e himɓe wiyeteɓe état islamique wonɓe e nder sahara o enda ɗum ɗu waɗana to enda meni kalle leydi Mali sogueji leydi Niger kañum e leydi France kañum wonko orniɓe non wonno ko RFI wurtini keña alarbar sappo e jeego lewru ndu enda ɗum ɗu fa hande ɓe kolli wiide ke ko watto ono kamɓe jihadiste en ɓe enda hoore maɓɓe sappo kañum wonko heɓa e nder ngal ɗo orgal fa hande ele habaruji ɗin no tawa to enda arditi yerno mbirunoɗen ni kandum tawda rafi ndiyam keƴƴuɗam ɗum ɗu konna ele bangueji kewɗe nder gallure nde endan wonno heɓi seɗorma o ɗum watto ko watto lewru ni endam ɗum woni ko waddi ɗum du konna caggal hono jiidal waɗi hakkunde fawara joni du konna ni hono jingonoɓe suudu baba kañum e hooreɓe hawjiɓe campagne ndiyan ɗan endan mbiyeteɗo Almoustapha Al Hassane goto e hooreɓe jingonoɓe ɓiɓɓe leydi o hunde endan hun noon ko laati sakkulla sane wakkati mo Ousmane Oumar bandimi noddimo e callol landimo
nder wuro ɗon no woodi pompiji gaɗoji lewru keɓa ndiyam amma jama are no tinni soodude bidoji ndiyam bidoru fuu buuɗi lasoji ɗiɗi nokkugo no sonne buuɗi hemre ɗum saabi komin njehi to maɓɓe ƴamudeɓe noy wonno waɗam dey koɓe mboytori ni woni e wiide ko ɓulli maɓɓe ndiyam jeetati ɗin to ɓe pooɗata ɗon ɗin ɗon woni gattanaka pompiji nokkuje joyi tan gonno kokkanimɓe ndiyam kanƴi duɗi keƴata wuro ngon fu di kokatana e terde ndiyam meter kib hemre e la soji tati tawidu e terde keme nay yida amma jon o ibe ken e golle de be mbi do yaade jeddire nimbe no ngi am bayle kadin kampani komina kan hojani be aadi hokkude be bulli ndiyam tati kebbinoji sato ndiyam om chapande tati lewru ndudo
kinshato
nan ngam batte hon famtinde fa woda himbe tabe der gure ladde e do fi ko darto woni tagol mbakaaji e gacceji ko waddato dum wonno ko fa hande ni horebe commune mo bazaga region mo tawa hoji lawol wadde hawrtere famine himbe fa woda e do fi ko darto woni tagol mbakaaji e kullantare ko sawi e mudum heba remobe endan keba ka endu kono lawol beedugol gollal demangal yaadu yeso wada Rabiu Hamza kamo secrétaire général mo commune on endan nani ko haandi bandimi Asman Musa
lokati ne aka kai
na wakati mo gonde woni wakati wo yitagol mbakaaje no enda alla du woni ko hoddiri waddi dum min gona min dar no watta ko tawe himbe faama fa woda to jodo wiide ke alla ni waddi dum ko londiri juude nan dum saabi ko wi'a jokka himbeje tindine e do fi on enda no wonno yaara fa hande du etobe kenuli kanyu en diyele ka en du kabaruji ko be ke fu en jottina yaade e himbe ko lati hande wakati di yaana mbaylo mbaylo no enda to hunno ko han tawe himbe faama ni dum fa wodi wi'ama du yaade yeso gure ladde hana rewbe yo re gada den non dun sabi ko min noddi horebe gurden endam horejo du fu wari wardi fedde rew gambata keba am tindidi endam sebe ko tawi du be kolla bandra be warabe endam fama kabor majju
ni lalle change ne yishi ya zama gaskiya
non ni le kolto bebe na me muga be kanye be nanta woda gonno jangine der wuro doso na adi jon o faya on fa ne potir mandu ko watte dun endam kanon be bi ele hitande fu nyande be puddi jande be keba fu gattando be jungo ele gollal jande de endan dum wonno ko docteur kawji l'école o halani bandimin biten nana hadiza hasan ko neldimin do enda
nous avons
min galana sukabe chapande tato dido lardube der mabbe no wodi be nanta woda sukabe jehobe CEG minen godi goroy dido e dewoy nayo kambe ngadante eto jande ko hokkata be lawol be jaha CEG sukabe lardube be emin godi min kebay balla to gomnati denne minen bawi wiide gomnati yeggiti na itti juude e mabbe gan jangirde non seedude e jangirde gere denne no handi janginobe gombe no kakkili jande sukabe be darjini min galana jangirde didi to sukabe lardube janginti worre de kay sukabe be nanta wodi kan janginti bedo kabe bumbe kan janginti amma ko weli rahe berne baade worre min gi ay to horebe be gari faabe ciewa ko wonno wada der jangirde de
dans ces écoles là
jogagol on kollangal lanaji piroji to en agadez ko intra manu dayak warti e juude faande asekna kan wonno sarusi mo leede me afrique kawji denagu kollangal lanaji piroji do afrique ne madagascar dum wonno ko minister kawji do fille jahale o haali ele batu ngada to enda agadez alma umaru o hollidu nafaka ko dum don waawi waddude Anise Karim hoji halama ko neldimi.
Le Niger a soumi ala.
Leydi Niger yari dereji mu en to a segna sarusi kawji do fi lanaji piroji heba jipporde lanaji piroji de Agadez watte del jipporde lanaji piroji di sarusi a segna hawji. Dereji jaraadi din do tokki lawol e ko bibbe leydi yamidum. Alla e lawol lamu ko jangol tawri tere ministru be wala fu leydi kebori jipporde lanaji piroji tati kondo hawjo mu'en leydi Niger tan hebi saa hebu dedu min godana de nyamey zender e Agadez indi tirande mano dayakam Agadez nokkunon to yiltobe ande duniyaru jidi denne jipporde lanaji piroji de Agadez no mo'intirani hande lana piroa iri hen fu no wawi jipade
parti d'Agadez
nani on hande de hanno Laurent Gbagbo latido kananke kidomo leydi Côte d'Ivoire ngaddo dubi sappo nena ko wedo wuro hota wurton enda kanko ondu konen andi suudu sari mawndu duniyaaru kanyum wonno ko tumirimo wadde gacce war horeji duddi sanne ele jamanu makko lan bak bo cagal mudun du yoftama wi ama bas fola e mun no wayi hodde to yidi fu hande de o hitana warde to enda Abidjan Côte d'Ivoire bandira makko himbe parti makko himbe je hewen ton doomu dum du fu Alassan Ouattara horeji leedi Côte d'Ivoire ka won ko hokki yarda o warta wuro makko jam e seyo non ni faawar joni har fila ko dar pirto balli du konna no wodi hon pirto balli ko ete badminton kandu konna han adama gam batte wadnede kandu hono faamede e leydi men Niger do kanyo e beydude sembe dun du watta kera le lekkoliji gam batte yaadu yeso be kebbe jakambe du konna be kawra e faawar jo burdurgo e dandurgol ko watte e der le duniyaru Abdoulaye Hassan kam woni horejo federation mo badminton mo leydi Niger nan ko hal Mukhtar Hamadou e do fi o enda
Nous sommes en train
Mide he durude ko watta fijo go enda wadobe maggo kebo e duuda du gadol maggo du fa hande wada sembe dundu sabi ko miden gada fijoji di enda der jangirde miden ekkintina himbe min cingi du fa hande sigila ekkintinde sukabe ummatore be gada duubi sappo e didi der wakkati potiri jande ekkintinol goldu wala ko yobani ton academie des arts martiaux bindol inde gol wadete no wodi du fa hande ekkintinobe gattabe ga ekkintinde windube inde mum miden godi du fa hande anniya natude fijogon wado tengo ton endam bene imbe naydu min cubi gan yaade ton endam min kebi du fa hande yehude fijoji badminton jio ko sukabe ummatore jangobe ko wado te ton endal leydi shin mo wuri mo Allah yari min cubake du fa hande suka ummatore leydi Niger gon jeho ton endal denne der rabbinul halani miden godi sigilaji kewdi ko watta fijogo endam singo do endal leydi Niger
to promouvoir la discipline
non wantir leydi Niger ta andar leydi Sahel latino tawa sadon maji sanar filla ko darto wonjitegol mbakaaji kanyu e tenere e watugol ledde e bonanda har filla gese e laddeji e jaaye dun sabi laabi ko be kojini woni do awtaade ledde en mo'inten no kuje leydi ndi enda gese e laddeji e do fi ko darto faawar jondu konna ni hono yewter ko watte hakkunde radio studio kalangu kanyu studio tamani mo mali do fondation irondel asuman china wado yewtere di enda edo noy wonno leydi kanyo e gese wonno renira eno mo intene do da ko wadda ki nyame sane
COP 21 sigile joddinaado cakaleede duniyaaru gando mudde ladde e jaaye e ganduru didde sadormaaji di wonjitagol bakaaje gonno gaddane himbe der hawrina mum ko wada hitaani duubi ujunaade didde e sappo e joyi dum wadi sigile wurnitidde gese e ladde batude ko watta milioji hemre der leede Afrik leedi Niger kandu der sigile mum odu ni fa handen gese e laddeji mudum batudi ko watta milioji tati e ko deki anni wurnitidde to hitaani duubi ujunaade didde e chapande tati wada nyanyube sanne der duro godu kan en gonaano gollidi colonel Asuman Garba musaru si kawjido filla hawji mo ina ladde e jaahi
si o Niger on
do enda Niger mi den baawi wiide dabareji burdi gollirede hemu woni e wasude gorsol to ndiyam darto hudo fuda lemun awa ledde fonditade wadde kogol ko jabboto tiene de durwi diggol e ledde pudoje tetude nokku yaasi e le ndiyam fu
aquatique
gomnati leydi Niger der sigila duro godu ni fa hande pelle daraniide hakke bibbe leydi ka en gonno ballira ko watte ko e himbe pirtake Isa Garba orgar pelle sukabe ummatore leydi Niger tawabe der durudi de sadormaji di wonjitagol bakaji gondo gaddane himbe
nous formons les agriculteurs
meden ekintina remobe fudu sukabe ummatore awugol ledde hinnade de kambe demal ko watte der hisabu e fahande ekintinde rewbe wadde pimpinere gam tokkitade awo ledde
der boisement
Der eto sarusi do mo ladde e jaayo do golle gadaade der duro go enden ni hitaano duubi ujunaadi e laso ko watte gese e laddeji hektaruji ujunaaji chapande joyi ka en burnita do enden leydi Niger colonel Asuman Garba
il a été récupéré
der duubi ujunaaji didi e no gaayi chapande jeegom e jeetati heba do hemre mojjintinor golla leydi wodi golla gal do wadi ko fonditi dum wadi leydi din ummitake wadi sembe demal beydiri ake eso bibbe leydi kebi fakka majum kambe genal ko fodi
du forage
yoware kiloji sappo e ko doki hedde gorgal huber nyamede enden ni remobe mum kolli nafakaaji tawadi der sigila o nani ceda ko wobbe mabbe
e gogal du yawa
miden don keba nafakka majum ya gam seni min ummini leydi din e wattude awatirdi min keba nyamtu
e gogal
nongo do enden de muno gorwal non ko min golli du illa min gadi du non yettore Allah
alhamdulillah
ko watta golle sigila o ni yare yeso gomnati leydi Niger tefon walli roobe nangana dum dum waaw duru didde tenere o
Et donc, on va vous dire que vous avez fait le tilé, vous avez dit, assalamu alaikum, balente, j'en vois.